Angindaba nomungahamba
sengimtholile ozongithanda wena unaluthando moshi isikhathi sami.
Ya usiboniso lokhulumayo like nami ngikhamuka kumsebenzi entsha, like nami usizo enginalo engingathanda ukuthi abantu besizakale nabo, abantu abanamakhono like abaculayo njenganami ngicula kwizakithi. Khona i-group ethiwa izakithi icula amakhwaya like nasemngcwabeni iyacula, nasemshadweni ibuye iyocula, like ihlezi iqashwa nasemngcwabeni nasemasontweni ukuthi iyocula khona. Nami bengithanda ukuthi izakithi iphumelele ikwazi ukucula njengabantu abaculayo ama-artist esihlezi wabone kuma-TV na. Nami bengithanda ukuthi izakithi ngoba ngicula kuyona ngiyibone sengiku-TV sengicula nezakithi. I-group engiyithandayo i-Durban yacula, ukucula kwayo yaphelela khona la ifolweni asinazo izinto esithi masicula kube khona ukuthi izothengwa ezitolo. Bengithanda ukuthi nayo i-Durban Inspiration ikwazi nayo ukuthi umculo wayo uthengwe njengama artist wonke ithengwe izinto zabo abantu izinto abayiculayo. Ngiyathanda nami ngibone sengicula ekhwayini nje sengibone umphakathi wonke, ungagcinela ukuthi nje ngizongena emzini abantu ngithi ngiyacula abantu bengangiboni koma-TV, bengangiboni ko-radio, bengangizwa ko-radio. Bengithanda nami ukuthi ngibe umuntu ikhono lakhe livele, kungaba ngokuthi nje uyacula sibanibani kodwa